Hoto chappanɗe tati e joweenayi. Hokku ɓiɓɓe bono lekki nder hoto ɗu'um hokkirta ɓiɓɓe non tokkuɓe Kristi wato Krista'en kokkirta ɓiɓɓe ruhu. Yesu wi'i, min woni lekki inna bohi, onon goni lice, to on njoɗake e nder am, min bo e nder moɗon, on kokkay ɓiɓɓe, ɓiɓɓe sosai, ruhu ceniɗo mo Allah ɗon joɗi nder moɗon, e ɗon bo huwa nder meɗen, gam hokkugo ɓiɓɓe yiide, e seyo, e salaman, e munyal, e hinnuye, e mboɗenga, e gongaku, e yankinare, e nangtare. To lice lekki kokkai ɓiɓɓe ɗum fe'aiɗe ɗe mbata, ɗum bo wulaɗe, e ɗum yiɗi tokkuɓe Yesu Almasihu ndokka ɓiɓɓe ɗuɗɓe. E non ɗum teddinirta inde Allah jomirawo meɗen gonɗo e nder dow.